Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Golo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu mlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Ngiphinde ngibonga nakuphatha hlelo ukusibusisa ke ngalelithuba. Phatha hlelo, uNkulunkulu akubusise. Sisaqhubeka mlaleli nokubonisana ke ngezwi likaNkulunkulu. Namhlanje siphethe isihloko esinzima kakhulu lapho isu lenkosi lithi indawo esihlala kuyo singayingcolisi ngegazi. Ake ngiphinde mlaleli, indawo esihlala kuyo noma ezweni ohlala kulo ungalingcolisi ngegazi. Now izwe noma indawo ohlala kiyo, ophila kiyo, olala kiyo mlaleli, mawungayingcolisi ngegazi. Igazi elinjani elingcolisa izwe esihlala kilo? Ngoba abantu abaningi bayithatha kancane lento. Igazi lomuntu. Ukuchitha igazi lomuntu, ukukhipha umphefumulo womuntu, uyayingcolisa indawo ohlala kiyo, uyayingcolisa izo ohlala kilo. Bese ke iBhayibheli limelana nalokho. UNkulunkulu akafisi ukuba indawo noma izwe esiphila kulo singcolise mlaleli. Ake sifunde ke izwi lenkosi laphayana ke encwadini kaNumeri, Numbers chapter 35, sifunde ke iverse 33 okuzovumelana nalokho esikhuluma ngakho namhlanje. Ake ngiphinde mlaleli, mawungangcolisi indawo noma izwe ohlala kulona, akukhathalekile ukuthi ulichitha kuphi igazi, kodwa izo ohlala kilo liyangcola lonke mlaleli ngegazi elichithwe nanoma kuyiphi indawo. Ngamanye amagama uzoba necala elibomvu ngenxa yokuthi siphila ezweni elingcoliswe wena ngokuchitha igazi labantu. Numeri chapter 35 verse 33, aniyukungcolisa izwe enikulo ngokuba igazi liyalingcolisa izwe, alikho ihlawulo lezwe ngegazi elichithekele kulo. Usuyaboneka mlaleli, nanoma ungaye emntwini ukuthi akungcwelise noma asuse loku kungcola, kepha iBhayibheli limile lithi alikho ihlawulo lezwe ngegazi elichithekileyo mlaleli. Ngamanye amagama kubalulekile mlaleli ukuthi ukwazi lokho. Bese iBhayibheli lithi ke ngaphandle kwaloyo olichithileyo. Yo, yanzima ke le nda. Manje umbuzo ukuthi wena bangakhi abantu osobabulela uze usho ukuthi ngiyokugwebela noma ngizokuyela etrongweni. Nanoma ungamiyela ejele mlaleli, usahlala ezweni elingcoliswe nguwena. Kepha iBhayibheli lithi ke mawungalingcolisi izwe ohlala kulona, izwe ophila kulona, ulingcolisa ngani? Ngegazi elichithikweyo. Uyazi umuntu ubaluleka kangakanani ebusweni bukaNkulunkulu. Nanoma phambi kwabantu engabalulekile. Ezweni esiphila kulo abantu babulawa nsuku zonke. Imiphefumulo yabantu ikhishwa nsuku zonke. Izo esiphila kulo ngamagama lingcolile mlaleli. Kepha iBhayibheli lithi masingalingcolisi izwe esiphila kulo. Yigazi lomuntu elingcolisa izwe esiphila kulo. Ngakho ke wena ke ochitha igazi ezweni ophila kulo uagainst intando kaNkulunkulu. Ngokuzomuya uthi uNkulunkulu uzongixolela, ngizombulala. Kepha izwi lenkosi lalithi masingalingcolisi izwe esiphila kulo. Ngakho ke wena ke songcolisile izwe esiphila kulo. Yamkela uJesu njengenkosi nomsindisi. Uzisole phambi kobuso bokaNkulunkulu. Nalabo abangcolisayo uyabazi ngoba kwesisikhathi kuba abangani bakho. Nenza lo mkhuba loyo. Kubalulekile nakhona ukuthi uma usomamukelile uJesu njengenkosi nomsindisi uphinde uye kubo laba abasaqhubeka nokungcolisa izwe uthumayele leli vangeli lokuthi ake niye kungcolisa izwe esiphila kulo asifisi ukuhamba ezweni elingcolileyo izwe khumbula mlaleli uKayini wathatha uAbel wena ehlathini wafika wambulala kungekho ombonayo futhi wasishaya njengomuntu oyinocent njengabantu abaningi abaphila uhlala nombulala endlini abanye futhi babulala abantu baze baye lapho la ebulewe khona because engabonwanga mlaleni afike naye for izandla ncincize ncincincincinci abaphoyisa ehlenyuka enza ama investigation kube ukhona lapho naye noKayini ke mlaleli kwabanjalo ku iBhayibheli lithi umaqedwe kumbulala uAbel wazambela njengomuntu ongenzanga lutho omlaleli kodwa izwi laNkulunkulu lafikelela kuye uNkulunkulu wambuza ukuthi Kayini Kayini uphi umfowenu na wayesethe ngiyena umlindo womfowethu uNkulunkulu waqhubeka wathi igazi lomfowenu liyakhala emhlabathini wenzeni na Kayini ngakho ke akangibuze kuwe umlaleli lapha ekhaya abantu abangakanani igazi labo elikhala emhlabathini likhala kuJehova. Phezu kwalokho futhi usaqhubeka nokucitha igazi labantu abengenzanga lutho. Awu bakithi. Ake ngibuze futhi lo mbuzo. Bangakhi abantu igazi labo elikhala emhlabathini against wena? Bese uyakulabo bantu abazokhohlisa bethi thina sizokwazi ukususa konke lokho kepha phambi kobuso bukaNkulunkulu akusuki mlaleli kuba wena olingcolisile izwi. Kwangathi uNkulunkulu namhlanje mlaleli angasusa inhliziyo yetshe afake inhliziyo yenyama ukubulawa kwabantu kuphele ezweni esiphila kulo. Ukungcolisa izwe esiphila kulo ngegazi labantu kuphele nya mlaleli. Yamkela uJesu njengenkosi nomsindisi. Singakafiki leso sikhathi emlaleli lapho ungasoze ukwazi ukubuyela emuva. Yekela labantu abakhohlisayo abakuphathaphathisa izinto abazama ukukucinisa cinisa futhi uloko uqhubeka wena ucitha igazi elingenacala. Ake ngiphinde iBhayibheli lalithi ke aniyukungcolisa izwe enikulo ngokuba igazi liyalingcolisa izwe alikho ihlawulo lezwe ngegazi elicithakele kulo kuphela ngegazi lolicithileyo awungenxa isikhathi mlaleli ake ngithi kuma la kwanamuhla ake ngithatha intambo ngiphinisele kumphato ohlele phato ohlele intambo kwezakho babaye lapha ekhaya mlaleli
discover an abundance of life 657 am
do you need prayer WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit 657 AM your daily companion
you and 657 AM and life a winning team on the road to eternity